Stijo Tamani, toutes les voix du Mali. Stijo Tamani.
Doyo Stijo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stijo Tamani.
Altinere sappo didi lewru Oktobre hitande 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaji chapan e nay e joyi meden tawa e der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji di hande yo Umar Waygalo on competitor wi dum won kam yimbe len jenayon kilube kasudo bamoko do nokku no dirtedo ka en holitam wiede di don be ka fu nangam wakkar jonoli lamu kay o wakkar jono lamu an woddi e dartude heddi be du walde deb no dirta AMD as wakkar jono be koliti di dum wembi be san hono ko be do yimbe le jokki hendu ko be kuldi du fati dum waddo no kabar wayde jam e dedere le nokko dum fu tawede be kolitiide be do yimbe le dum wonon kelbe kasso be saaji wana kambe woni hono ngabbe bonnaaji feewde soldats en kipobe kufnaaji bodeji di force barkan dum woni armée française holi tawede be gondi bombude jihadin ko be lisa halidi meden dilli majju holi tawede be bari nado goto battido to yadda galli do kaaji dem no dirta tigar har odo kabaru lobo be kolitiwde cogu kilo tewdun jippikile bamago fu e mangal mudu wonno kilo ko wonno sotede temenay buddi chapande ko wonno sotede temenay buddi chapande ko be kolitiwa wiide dum warti temenay be biidu wonno kilo tew mo gelfu wala e mudu dum warti temenay e chapande jagom sekirabi wonno kabaruji moddi min jogini on do hande di bismillah modon e hadade faande lamaano wonde dartudo won yimbe len jeneyom kelbe kasso do won do bamako do nokku no dirtedo ka en hulitamed be do yimbe el saaji mabbe Antoine Batti do won no ngaddo kudeta hitane 2012 mabbe no dirta Amadou Ayya Sanago le majju hulitamed do won dido mabbe be ka fu nangamli lamu kay o dum won hakkune meden enen dum won leedi murtandi kanye e leedi Senegal kede dum won ko be kaldu hen do foccitango barke sise
mangal paden facciti wiide didon e yimbe jeenayon dogube be nangama jeema le lamu kay o goto o kay nangama ila nyende aso wernde wattu sedan tiagal doddu mabbe ndu dido bo o gendarme en nangimo kenyen e on nokku goto ebe gonno e gotel e mobilaji didi pa biibe le doddundu ebe annino lumbude keri mali di so en ewi jeema ana lombi laawi didi njuppoytodi Senegal kanyun e Mauritanie den no horebe kumanibe nangude yimbele dogube be nantinaay kabaru nangugul gongol ka fa hande le faccitango mabbe yimbele dogube be ana jeyda e walde Amadou Ayya Sanogunde kambe sorrasi en nyingabe ko warata e lebbi sedan saudi anniyaji fa be mbaylita laamu o hono no Amadou Ayya Sanogo ni ko jali e dogube be fu ana domanno sariya kanno do sarede le bangal basiji kubudi hakkunde jon en kufinaji bodeji kanyun e kufinaji hudo heccoji di fa hande le faccitango sorrasi en yimbele dogube be hebi faabu gendarme en gonnobe le kantobe uddatu
waldinde no dirta AMDAS wakkati jonobe kolitiwi dum won yimbe le ngabbe dido bonandaji koydu mu e ngala hono torraji ngadaadi fewde e dum won soldats be no dirta bere rouge be le majjundube kolitiwi de wakkati jono honju gulan hani wadede hen fa fame yalla hono wadi so beedo yimbe be keli o do kaso le majjundube kolitiwi sa jeewi dum hulbini jaati dum won fati bonandaji goddi kasen wada fewde e yimbe be ko kaso hela ko kede kanko no dirta Amadou Boubacar Tegete ko hali do hen do foccitan Ousmane Diko
ndu doddi be kasin koobe an haani horede fasanne ele muudu noga e jetton goni nangabe ele itugol wonkeji e kufinaji bodeji be men gondi e saganaade sakirabe mu wulitibe le yobbe inde go noga anaka fay goto wala be sakirabe heddibe gullitani ele noga e jetton be men tiagantobe ko hulbini hen ko le kan ento won sikitabe jeedin koobe wonbe juude ana hulbini seyo kasun koobe doddata e malfe endulla won kitabe latade jiyadin koobe le latade sagantobe heddibe henbe yalla men takitike tadefi dabereji sariya yo dum gonga jati ondulla tadefi sariya satuji yo le horgol fa heba ko woni gonga waji binta dum watuji midan e heppube ka dum fu tawede kana men nakino
sakirabo do mbayni tri mi jojju modde hollame bemalani gal mi noddirta phase facebook go
tamani
kolitindi wiide fa hande dum won armée française bobe noddita barkano be gondi bombude jihadin ko be le saha leedi meedi ndi dokkaaji de be noddita tigar gar le majjundu holitaawe dum won neddo goto battido iyada gali warama le hen o do golle wadi dum won tiagal yonter wotere ko yimbele bombe sumbu be barno to ko yaata yimbele sappo dido holitaawe wiida no gondudo dum won armée française kede ko neddo goto haali do hen do foccitaango barki sise
bombuji fekkitama hecci kenyen gere bugasa kanyun e abibar liddi fekkitali goto e jokko yed agali kasandun o goto e horebe tawabe e ley basiji kubbunode hitande 1990 de warama e ley fekkitali bombuji di o mo wonduno e biyiko on wattu ngonga ana wara e yontere won sukabe gollidannobe akmi be akmi haifi wiide e be gondi gollididde e barkan den dun wadi sobe nanga ana nandi awiyan yoga e mabbe kay warama jati komen kebi e nande e be mbara yimbe chapantato nanga ka ko warata e sappo e mabbe kay fu mbarama
hedabe dun wonono bankeji kewdi kanye waldinde no dirta pinide de hollitabe de be gonno le yontere jabbinonde le sa haledi meden di ko ni fanangol o jahol do wakkat jono faabe jewto do woni yimbe le gombe tombe ko buri fu haajede le majjum bale halananede be kollitiwide be beltikile o do golle sanne ka sa jeyi wakkat jono bale halananede an joppira tiagal ono kabaru kalde le kawrangal wori le majjube ngadi noddango fewde yimbe be fu be bi tinno wade no watte fu jewe su yir werde an wada yonno rezo ngaydi fu kani forrini rede le leedi meden di kede kanko do won docteur Mariam Jibril la mayga ko halido hen do faccitango barke sise
koyde bale hala nana de huifinama ley gulleji kaldal e kawrangal memmede mila ana hani ko dum yawte sabi de gulleji kaldal e kawral wawa ka sellinede su bale hala nana ngala hen ana hani ko min lato fabotobe laamu o tawedun kala gulleji kan di wadede le bangal kaldal e kawrangal ana hani ko min kullita ko woni miijango amen dow majjun goddun ko buri fu horsude e majjun wakkati fu ana wondi e wi'ede sahal e baleri kala tidallaji ngodudi le hal leydi ndi hono majji jaati ana waawi sappede ley baleri leydi ndi ndenno ana haani kala ko di golleji ƴewde di ngadde ley region ngaji mali di fu ko waawi fondude region ngaji meden di fu mede mila dun ana haani laataade sababu anniyaji di fu saawe laato anniya goto ko waawi sabbi binde yirwere region ngaji
meden
bilan dum wonono yubbo inde mobe noddirta to makkato holitawe nokku gaddo do kawsara gannodo nokku noddirta do minale no gay nay lewru septembre jabbi non du saaje wakkati jono ko AFP holiti wiide le hen ko foti himbe udinere e temede njoyom e chapat en jettom en jaddom keddi le hen le majjundube koliti wiide saaje mali ko be keddi le hen ban jaafa mali ko be temedere e chapat e nayom e go barmo ban jaha joyom majjube be jita ka fa hande be dan jaha fa anka majjube temedi do e nogay e nayom kabaro hono tewore leedi meden di be kolitiwi do bamako do cioggu kilo tewdon jippikile bamako fu e mangal mudu ko wonno sotede kilo furtemet nay buddi chapande nay holitawir wakkar jono dum watti buttemet nay dum wonno cioggu kilo tew mo gel fu wala e mudu ko wonno sotede temet je wakkar jono dum watti temet nay buddi chapande jeegom dum wonno kambe yimbe labe dubbe kolitiido beltikile o do golle sane kede ko be kali do hen do foccitango Ousmane Diko
ga amen ga ka men buuti cioggu tew sabe tew jogi do giyal men ciotiri dum temet nay mo wala giyal odu temenay e chapani jeego se jokirini ka dum gasan se tewti dali cioggu hewbe codan se anatiidi men kebata sodobe tew jogi do giyal men ciotiri dum temenay mo wala giyal o temenay e chapani jeego den e dum feewi sanne kilo tew jogi do giyal men ciotiri dum temenay mo wala giyal temede nay e chapani jeego arande kilo yo temed joy men codanno hande mi sodali se heba am buuti ka wala fu ko buri dum welde hande wala fu ko dumi e jabbade no yo temenay men codanno fa hande anatiidi sabe de kodwar e malifu yo cioggu goto dum haana sabe dabaji di yo mali do jota se nabe kodwar nan fa hande cioggudi di anatiidi
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekiraba jeelo ne le réseau ngaji meden di puddirado kuccalo dobe kollitiwidi hitande 2014 de dum wono yimbele be doyru ranerdu ya e mudum be an ya fa yimbele temetato e chapat en jottom en nayom hitande hikande be bi yimbele be ndiudo doyru ya e mudum be dan jam fa yimbele temetato en jeegoyom dido kabaruji be kokki dum won to kuccalo to le majje be gonde hokkori jamaare wonde tonde no hani tedirade o do nyaw lanni be wodo golle do rodo wonde to kuccal to le hokkindiri juude do wono waldinde wana e jeyalamde no dirta gamina se wuro to ngadran faado kuli korodobe kuli tiwi do non sukabe jangobe lekkol ko yaata temedi non kanyen njoppi do non ekol ngaji privé di laamu o jeedi wakkar jono be jaadi dum be jaari to ekol ngaji dum won di laamu o jeedi holitaade be njoppi di laamu o jeyaadi be jaari di laamu o jeedi wakkar jono non holitra wiide ko fuddo non sukabe jangobe ekol ko yaata temedi don holitaade kambe njoppi di do ekol ngaji do kabaruji do non walde academy wonde to kuli korotonde hokkidi le majjundo be kolti wala fu kodde so be do yimbel be njoppi di do yebe do do non kuuji wiyamata e cogguji dum wonon lekkol ngaji dan wondi e ngabude be kali wiide dusa jeewi dum wonon gobbe to public tobe buri pasude hono yibbe la wonde caggal muɗen gardan fa ɗo kayiɗoɓe kolitiwi ɗum yimɓele Sénégal kañe yimɓele Mali hollitaɓe ɓe timmini kawrital mabɓe keñen to kayito ngal ɗo kawrital ngal waɗi toon balɗe joyyi le majjudu wakkati joni ɓe ƴeewa hono ɓe jaltinirta ley hen ɗati fa yirwere waɗa ley laamu kayo kañe ley leydi meɗen ndi kañe ley laamu noddirteɗo bakke ley leydi Sénégal ndi wakkati joni hollitaɓe ley ngal ɗo kawrital balɗe ɗiɗi ko foti yimɓele capanɗe jeegoyom ɗum wattanaɓe ana gonno ley hen kañe e laamu koɓe woɓɓe caggal muɗe gardan faɗo duwansaɗoɓe kolliti wiide kawrital fuɗɗi toon beete hannde kawrital jowingal do kabaru cellal koni fanalngal ɗo kawrital du wakkati joni faɓe ƴeewa yallah hono ɓe kani faminirde yimɓele gonɓe toon ɓe no haqqeji rewɓe gondi gorri lanniɓe ngal ɗo kawrital ɗum won walde huminide yirwere jaaleñi gonde ley leydi meɗen ndi caggal muɗe gardan faɗo seguɗo ɗon timminirten jaate ɓe kollitiwide yiilaro waɗi to segu toon famminde jamare wonde toon nde kutteji tongiɗi hono suskukaɓe rewɓe gattama ley dewle ilen jonayi le ngal ɗo le nduɗo yiilaro to hollitama wiyede ko heewi waran waɗe ley ɓe jaahan ɓe jiida hono yimɓele dinankoɓe gonɓe toon ɓe kalan hono ɗiɗo kabaruji gorridu ley radio ji gonɗi toonɗi lanniɓe ngal ɗo kawrital ɗum won suudu ministre humnidu kabaru haqqeji rewɓe le leydi meɗen ndi hokkidiri juuɗe UNICEF sakiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi hollitinde wiide tan wattu o gri en juuɗe kaɗo guyka hana wadde guyke kedde heɗa ɗo e seeɗa hon nandirɗon no yewtere meɗen nde ana woodi